Foreign Service Institute, Shona Basic Course. Unit 1. Basic Dialogue.
Mangwana ni mai. Mangwana ni baba. Mangwana ni baba. Marara here. Darara zangu. Warara sei wa pere. Warara zao zakanaka.
End of Unit 1.